Kiauna i au e mahi ana me ngā tatauranga kua tamai ki a mātou. He rereke ki tā te kitenga te tangata ki runga i ngā pai āhua ki runga i te ipurangi. Engari, kiauna i kua tino heke tēnei āhuatanga o te whakahawea i roto i ngā wāhi mahi, i roto i ngā kura hoki. Engari, kua tino whana ke te whakaaro o te tū māia, o te tū pakare, o te tū ki roto i tō ao, i a koe e haere ana i o haerenga.